This message by Faith Moses by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, July 20, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo ngokholo uMoses kamzalwana William Marion Branham washunyelwa kusasa ngecawe ngoJulayi umhla wamashumi amabini 1958 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Neville. Good morning, folks. It's good to be here today in the tabernacle, and I thought maybe if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try it tonight. And then I was looking back then to a Sunday school lesson for this morning. And the Lord willing, we'll try to have this Sunday school lesson.
Enkosi, mzalwane uNeville. Molweni bantu. Kulungile ukuba lapha namhlanje emnqubeni. Kwaye ndike ndacinga mhlawumbi ukuba ndinokwenza umzalwane uNeville athethe ngalentsasa ndiza kuzama ngobusuku. Kwaye bendijonge emva koko kwisifundo sesikolo secawe ukwenzela lentsasa. Kwaye injani inkosi ivuma siza kuzama ukubamba esi sifundo sesikolo secawe.
Now it has been 2 weeks now about since I have gotten in and been very nervous, as you understood, that on the field I got real worn out and could hardly go any farther, and then I had to come in for just a little rest.
Ngoku bekusele kuziveki ezimbini ngoku malunga kususela oko ndingenile, kwaye bendisoloko ndiphakuphaku njengoko niqonda ukuba entsimini ndiye ngenene ndadinwa ndaze ndangabinako ukuqhubekela phambili kwaza kwafuneka ndingene ukuze ndifumane ukuphumla kancinane.
And I've taken about 3 days down to Wolf Creek Dam down in Kentucky where I was born. I thought, oh, I feel just wonderful now. I'm fine.
Kwaye ndithabathe malunga neentsuku ezintathu ndehla ukuya eWolf Creek Dam ezantsi eKentucky apho ndazalelwa khona ndacinga, oh, ndiziva ngokumangalisayo ngoku ndiphilile.
I got back home and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental affair with an income tax. I went all the way at the bottom again, so I realized it's going to take more than just a week or two to rest me up.
Ndaze ndabuyela ekhaya yaze into yokuqala encinci endidibene nayo ebusweni yaba luhlobo oluthile lweyaseburhulumenteni inyewe engokwezirhafu. Ndahamba yonke indlela ukuya ezantsi kwakhona ke ndiqondile ukuba kuya kuthabatha ngaphaya kweveki okanye ezimbini ukuze ndiphumle.
My ministry fixing to make the change now, and I have no meeting scheduled, and that's the reason that I just kind of come aside and thought, and now for the next few weeks I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord.
Kwaye ulungiselo lwam sele luza kutshintsha ngoku, kwaye andinamihlangano icwangcisiweyo, kwaye seso sizathu sokuba nje ke ndithi gu bucala ndicingile. Kwaye ngoku kwezi veki zimbalwa zizayo ndiza kukhe nje ndithabathe ikhefu uphumlo ngokupheleleyo ndize ndilindele enkosini.
And many of you people in here as old timers has been with us so long remembers that what the Lord has said to us, he has always performed that what he said he would do.
Kwaye uninzi lwenu bantu abalapha abasele benethuba bebe kunye nathi ixesha elide niyakukhumbula oko inkosi yakuthethayo kuthi yena usoloko ekwenza oko athe uyakukwenza.
Remember when in the very beginning in the church here, the morning we laid the tabernacle stone, how that he wrote laying in the stone on the flyleaf of my Bible.
Kumbula xa kwasekuqalekeni apha enkonzweni ngentsasa esathi sabeka ngayo ilitye lomnquba uhlobo awathi yena ibhaliwe kwaye ihleli elityeni kuqweqwe leBhayibhile yam.
That morning a great vision said, this is not your tabernacle. I said, where is it, Lord? And he set me out under the skies. And a voice came. And I looked and seen them three crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been rolled out for years.
Ngalo ntsasa, lo mbono mkulu, wathi, lo asinguwo owakho umnquba, ndathi, uphi wona, Nkosi? Waze, wandibeka phansi kwesibhakabhaka, laza izwi leza, ndaza ndajonga, ndabona lo minqamlezo mithathu, kanje, imithi kunye nesiqhamo sayo, nokunjalo, niyawazi into oyiyo umbono, ubusoloko ubhaliwe, iminyaka.
Picking up the other day an old book up there, reading some of the things that the Lord had told, foretold, already come to pass, about this juvenile stuff, and about how the war would come out, and all those things is hit.
Ndakhola ngenye imini, incwadi endala phezulu phaya, ndifunda ezinye zezinto iNkosi eyazithethayo kwangaphambili, nesezenzekile, malunga nezi zobunjubaqa izinto, namalunga nohlobo imfazwe eyakuza ngalo kwaye zonke ezo zinto sele zintlithile.
Just the two things left in one of those great prophecies, that is for cars to be on the road with remote control, looking like an egg, only you don't drive it, it controls itself.
Kusele nje zimbini kwenye ezo ziprofeto zikhulu okuthi inqwelo mafuta zibe sendleleni ngesilawuli esichaseleyo. Sikhangeleke okweqanda kuphela awuyiqhubi iyazilawula.
And then there will be a great woman rise up, because America is a woman's nation. And a great woman will rise up and be president or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation. The entire nation will be wiped out.
Kwaye kuya kubakho omkhulu umfazi enyuke, kuba iMelika ililizwe lomfazi, kwaye iyaku omkhulu umfazi uya kunyuka abe ngumongameli okanye okuthile okunjalo elizweni, kuze ngoko kufike ukutshatyalaliswa ngokupheleleyo, isizwe siphela siyatshayelwa singabikho.
And that I predict, now this is not the Lord saying this, the other about the woman in this is the Lord, but I predicted in 1933 that the world would meet total annihilation before 77.
Ndaye, oko, ndiyaqikelela. Ngoku, asiyo inkosi etheta oku. Okunye, malunga nomfazi, yiyo inkosi. Kodwa, ndaqikelela ngo-1933 ukuba ihlabathi liya kutshatyalaliswa ngokupheleleyo phambi ko-77.
So I didn't know then that they had something that could annihilate it like they got now, but I seen the nation in total annihilation, just stumps of trees and things like that left.
Ke ndandingekayazi ke ngoko ukuba banayo into enokwazi ukulinyibilikisa njengokuba benayo ngoku, kodwa ndabona isizwe sisekutshatyalalisweni okupheleleyo kuzi ziphunzi zemithi nezinto ezinjalo eziseleyo.
So it's on its road. And if all these other things has come to pass, just as he said, that will be also. And just as he said in the scripture here, what he says, if Christ came the first time, he'll come the second time. And all the things that he said will come to pass.
Ke kusendleleni yakho, kwaye ukuba zonke ezinye ezi izinto zifike zedlula njengoko yena wathoyo, kuya kuba njalo. Nanjengokuba wathethayo kwisibhalo apha, oko akuthethayo, ukuba uKristu weza okokuqala, uya kuza okwesibini, zaye zonke izinto azithethileyo ziya kwenzeka.
In duly seeing this, and knowing that our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take its rapture.
Kwaye, ngokungqama nayo sibona oku, sibe sisazi ukuba inani lethu sele liza kubizwa. Njenge sizwe, sisazi ukuba ibandla sele liza kuthabatha uxhwilo lalo.
It moves the heart of a minister or any of the laity to know that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth is right now. That is for the church. So, I certainly desire your prayers.
Kuyayigungqisa inhliziyo yomlungiseleli okanye neyiphi na yelungu ukuyazi ukuba sikulomhla nelilixa esiphila kulo lelo naxesha apho nawuphi na umntu owakha waphila emhlabeni lilo kanye ngoku oko kuthi kulo ibandla ke ndiyinqwenela ngokuqinisekileyo imithandazo yenu.
And then I seen in the tabernacle and I seen that was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth. And the church needed a little meeting, a little stirring, and you've always been kind to me and blessed me.
Ndikhe ndabona emnqubeni kwaye ndibonile ukuba bebenalo bebeza kuba noluthile uphindo nyulo nako konke ebandleni lwamanye awebhodi nokunjalo nebandla lidinge intlanganiso encinci ukuzanyiswa okuncinane naye nasoloko ninobubele kwaye nindisikelela.
Me being here seem has been a blessing to you, and I'm sure to be with you has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth as I've seen it through God, and I appreciate that.
Nam ngokuba lapha kukhangaleka ngathi bekuyintsikelelo kuni kwaye ndiqinisekile ukuba nani bekuyintsikelelo kum naye nisoloko nikwamkela oko ndithe kuyinyaniso njengoko ndikubone ngoThixo kwaye ndiyakuthakazelela oko.
So then I started in, and then was to find out and get our church straightened up in its boards, and then for the elections and so forth, and then I thought after that I went out and got a little rest before go back on the field again.
Ke ngoko ndiqale khona kwaye ngoko bendiza kufumanisa ndize ndenze ibandla lethu lithi tye kwibhodi yalo kunye nokolunye nokunjalo kwaye ngoko ndicinge emva koko ndiphume ndaya kuphumla kancinane phambi kokuba ndibuyele entsimini kwakhona.
Keep it among yourselves. Now it's not for outsiders, it's for this tabernacle. We want a meeting with this tabernacle so that everything and every mistake, all things that's been carrying on and maybe little feelings from one to another.
Igcineni phakathi kwenu ngoku asiyo yabo abangaphandle yeyalo umnquba. Sifuna inhlanganiso nalo umnquba ukuze yonke into nayo yonke impazamo zonke izinto ebezikade ziqhubeka nokuba mhlawumbi ziimvakalelo ezincinci zisuka komnye zisiya komnye.
Those, I'm going to get every one of them and bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country, because you're coming face to face with every bit of it like we used to do here at the tabernacle.
Abo, ndiza kubafumana bonke ngabanye, ndibadibanise, ubuso ngobuso. Ke, ukuba awufuni kujamelana nayo, kungcono uvele ulishiye ilizwe, kuba uyawube ujamelene nako konke kwayo. Kanye olwahlobo sasikade sisenza ngalo apha emnqubeni.
And all to be smoothed out because we are brothers and sisters who's broke communion, the body of Christ, across the table of blessings.
Kuze konke kugudiswe ngoba singabazalwane noodade abophule umthendeleko umzimba kaKristu ukunqumleza itafile yentsikelelo.
And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong and would cause feelings or tear up or anything like that. And I'm taking our brother Neville and we're going from place to place and bring people to people together till the old tabernacle is back established again on its feet to go along for the kingdom of God. Now, this is the reason I said this is because it's with our own little group here this morning.
Kwaye, akekho omnye kumtyholi yedwa onokwenza into ephosakeleyo. Aze abangele iimvakalelo okanye akrazule nokuba yintoni na enjalo ndaye ndithabatha owethu umzalwane uNeville size siye kwindawo nendawo sizise abantu ebantwini sibamanye de umnquba omdala ubuye usekwe kwakhona ume ngeenyawo uvane ngenxa yobukumkani bukaThixo ngoku esi siso isizathu sokuba ndithethe oku kungokuba kulifanele eli lethu iqela lincinane apha ngalentsasa.
And now I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and so forth myself out in this foreign mission program and get me a new tent and some new equipment and start on the field, not from church to church, but to going in our own meetings.
Kwaye ngoku ndiza kukhe ndiphumle ndize ndibuye nje ngokukhawuleza endinokuba nako. Ngoko, koko, ndilindele ukumka ndiye entsimini kwakhona. Kwaye kweli ityeli, inkosi ivuma, ndifuna ukuthatha loo ntwana sele siyenzile engxoweni. Nokunye okunjalo, okukokwam, kukhutshwe le yangaphandle inkqubo yovakaliso. Ndizithengele intente entsha, nezithile izixhobo ezintsha, ndiqalise entsimini, hayi ukusuka kwinkonzo uye kwinkonzo, kodwa ekuyeni kweyeyethu imihlangano.
Now, not no disregarding to brethren who has invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money. This drains those people down.
Ngoku, kungekuba andibananzanga abazalwane bethu abandimemileyo, nto leyo imangalisayo. Kodwa, okuninzi kwako konke kwayo, ufumana ukuba kwezi ngqungquthela, baye bathi, siya kube silapho baze bonke abahlobo bakho bangene kuze kube lolukhulu uqoqo lwemali ibafunxe phansi abo bantu.
I just begin to find that out, you see. So that's not right. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Just come along yourself and serve the Lord, see.
Ndisandula ukufumanisa oko, uyabona. Ke oko akulunganga. Sifuna ukuba nendawo apho siya kuthi sibazise khona. Awunyanzelekanga uze namali yakho, vele nje uze wena buqu ukhonze inkosi, yabona.
And so now in my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of the person's hand and just stand there and the Lord would tell me what was their trouble. Said then it would come to pass, you know, the secret of the heart of the people.
Kwaye ke ngoku nolungiselo lwam luthabathe utshintsho ngoku. Nisakumbula xa ndandidla ngokuthabatha isandla somntu ndize ndime nje phaya ize inkosi indixelele ukuba babehlutshwa yintoni yathi ngoko kusaye kwenzeka ukuba wena uzazi iimfihlelo zentliziyo yabantu.
Every one of you know that's happened just perfectly the way it said. Now this is the next step which has been prophesied and foretold which is going to be far beyond any of it, you see. And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me the government I owe income tax on every penny I've taken up as a minister since 27 years ago I entered the ministry. It's not so, because it passed through the church.
Nonke kuni niyazi ukuba oko kwenzeka nje ngokugqibeleleyo ngendlela ekwathethwa ngayo ngoku. Eli linyathelo elilandelayo nebeliprofetiwe lwaza laxelwa kwangaphambili neliya kuba kude le ngaphaya kwayo nayiphi na kuyo niyabona kwaye kanye ngoku ikutshintsho kwaye eso sisizathu sokuba uSathana andilwe ngerhafu yengeniso ezama ukundixelela urhulumente ukuba ndibamba irhafu yengeniso kwipeni nganye endiyithabathileyo njengomlungiseleli kususela kwiminyaka engamashumi mabini anesixhenxe eyadlulayo ekungeneni kulungiselelo. Akunjalo, ngoba ibudlula apha ebandleni.
I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the record here. So then, if I am the trustee treasurer of this church, then there's nothing in the world government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church. They're questioning me being the treasure of the church.
Ndilithenjwa leli bandla. Injalo kanye loo nto iselugcinweni apha. Ke ngoko, ukuba ndilithenjwa nongxowa weli bandla. Ngoko, akukho nto ehlabathini. Urhulumente akanayo kwanto yakwenza naloo nto. Ababuzi kwibandla. Babuza kum ndakuba ndingunongxowa webandla.
And the trustees assigned a paper that's in the bank under that all my funds, instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here because it's automatically a foundation anyhow.
Kwaye amathenjwa atyikitye iphepha elisebhankini phaya ukuze zonke izimali. Ndaweni yokuba ndibe nesiseko esisesam, ndiyidlulisa ebandleni lam apha ngoba lona ngokuzenzekelayo sisiseko kade.
And to do that helps me to keep from running away from the church and leaving and going on out and being nothing here after I promised the people that I would return to the church time after time and help them. That's the reason I've kept it like that, because I made a promise to you people.
kwaye ukwenza loo nto inceda mna ukuba ndiyeke ukubaleka ndimke ebandleni ndilishiye, andize ndiphume ndakuba ndingeyonto apha, emva koba ndabathembisa abantu ukuba ndiya kubuyela ebandleni amatyeli ngamatyeli ndize ndibancede. Seso isizathu sokuba ndiyigcine ngolo hlobo, ngoba ndenza isithembiso kuni bantu.
That's why I stay with it that way instead of having an individual thing. To do that just throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I keep it just the way it is in the hands of God so that we can move on to the kingdom of God.
Kulowo unobangela wokuba ndihlale nayo ngala ndlela, endaweni yokufumana umntu ke ukuba wenza loo nto iyigibisela embuthweni, ndaye ndingochaseneyo mpela nombutho ke ndiya kuyigcina ilolu hlobo ilulo ezandleni zikaThixo ukuze siqhubekele ubukumkani bukaThixo.
Now, this morning, we want to study this blessed old word, and believe that I want to say too, I see Brother Egan and many, some of the trustees sitting here, after we had our trustee meeting of the night. It is true, publicly before the church, that each one of you all are no longer appointed trustees. You are elected trustees, and your name is on the books.
Ngoku, ngale ntsasa, sifuna ukufunda eli lakudala lisikelelekileyo ilizwi size sikholwe. Ngoku, ndifuna ukuthi kananjalo, ndibona umzalwane u-Egan nabaninzi abanye bamathenjwa ehleli apha. Emva kokuba besikhe saba nenhlanganiso yethu yamathenjwa ngobunye ubusuku, yinyaniso mna esidlangalaleni phambi kwebandla ukuba ngamnye kuni nonke anisengawo amathenjwa akhonjiweyo, ningonyuliweyo amathenjwa, kwaye amagama enu asezincwadini.
All right, and now they're going to have some more election of deacons and so forth, and Brother Neville is... We'll be calling those immediately after this service. All right, and for the treasurer and so forth, as we set the church up, get it all, the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on.
Kulungile. Kwaye ngoku, baza kubamba olunye unyulo lwamadikoni nokunye okunjalo. Kwaye umzane uNeville yena uya kubabiza abo kwangoko nje emva kwenkonzo. Kulungile. Kwanawo amathenjwa njalo njalo. Njengokuba simisela ibandla, sifumane konke okwangasemva kume ngendlela, sandule ukubamba imvuselelo njengokuba isiza.
Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson to this great word of the living God, let us just bow our heads a few moments as we speak to the author of this book. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray.
Ngoku, nje phambi kokuba sityile amaphepha apha, ukwenzela isifundo sethu sesikolo secawe, kweli lizwi likhulu loThixo ophilayo, masithobiseni nje iintloko zethu imizuzwana embalwa, njengoko sithetha nombhali wale ncwadi, kwaye ngoku sibeke bucala yonke ingcinga, yonke into echaseneyo, ukukubamba ukungazizuzi intsikelelo. Masithandazeni.
Most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now offering to thee our lives and our souls and our bodies and our services and our talents. All that we have, we present them to thee.
Ogqithisileyo ngobungcwele nobulungisa uThixo, kobakho obusikelelekileyo ubukho ngokuhlonipheka ubukho siyeza ngoku. Sinikela kuwe ngobethu ubomi, kunye neyethu imiphefumlo, nemizimba yethu, neenkonzo zethu, neetalente zethu, nako konke esinako sikuzisa kuwe.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son, Jesus, to such a place. For realizing that we in ourselves are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining.
Kwaye njengokuba ujonga kuthi Nkosi ukuba kukho nasiphi na isono esize nesingavunywanga sicela wena Nkosi Thixo ukuba uqabe igazi lonyana wakho uYesu kuloo ndawo injalo kuba sisazi ukuba thina ngokokwethu asiphelelanga kwaye akunakwenzeka kuthi ukuba singaze sibe ngabaziphilelayo kuthi ngokwethu.
But we rely completely upon His precious blood and His grace to apply to our account that we unworthy sinners might come boldly someday into Thy presence, bringing before us this blood of the Lord Jesus.
Kodwa sixhomekeke ngokupheleleyo kwigazi lakhe elixabisekileyo kunye nobabalo lwakhe lungenelele endaweni yethu ukuze thina boni bangena xabiso sikwazi ukuba ngenye imini singene ngokungafihlisi kobakho ubukho sisizisa phambi kwethu eli gazi lenkosi uYesu.
Which thou in the times past has recognized it to be the blood of thy only begotten Son, and has made the promise that through him, if we confess our sins, we shall be justified by his grace.
Nelilelona wena kumaxesha adlulileyo waliqonda ngokuba ligazi lowakho ekuphela komzeleyo unyana, waze wenza isithembiso sokuba ngaye ukuba siyazixela izono zethu siya kugwetyelwa ngobabalo lwakhe.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought as pierced our soul by the fiery darts of the devil, that you would drive away this evil enemy of thine and of thy people.
Kwaye ngoku besicela Nkosi ukuba usixolele ngayo nayiphi na impazamo nasiphi na isono sesigqitho okanye ukungenzi isikreqo ukuze nokuba nayiphi na ingcinga engendawo igqobhoze umphefumlo wethu ngeentolo zomlilo zikamtyholi ukuba uya kuluqhubela kude olu tshaba lubi lwakho nolukwalo lwabantu bakho.
And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the Word at this time, as we yield ourselves as instruments, that you would speak through us and hear through us Thy Word.
Kwaye besicela ukuba uthumele umoya oyingcwele, uze uthabathe ilizwi ngeli ixesha, njengokuba sizinikezela njengezixhobo. Ukuze wena uthethe ngathi, uve ngathi, elakho ilizwi.
And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow because of the visitation of the Holy Spirit.
Sanga nathi singalamkela ngokunga lisuka kuwe siyishiye le ndawo namhlanje siziva ukuba sikhe salungelelaniselwa umba kaKristu ukuze siyilungele ngcono inkonzo yangokuhlwa nje nangomso ngenxa yondwendwelo lukamoya oyingcwele.
Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the word of life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war clouds are floating again.
Sikelela abazalwane bethu kwiindawo zonke, amabandla ngokunqumleze ihlabathi, abo babambelele kwilizwi lobomi kulomhla umbi. Siva ngathi akuseko xesha laneleyo liseleyo ukuze kusetyenzwe, ngoba ubusuku buza ngokungxama, amafu emfazwe ayandanda kwakhona.
Evil is at hand. And we pray that you'll let us work as never before. Rest our tired bodies, Lord, and send us back into the battle. For we ask it in the name of the Lord Jesus, and for his sake we pray. Amen.
Ububi busondele, kwaye siyathandaza ukuze usiphe ukuba sisebenze ngaphezulu kunakuqala. Phumza imizimba yethu ediniweyo, Nkosi, uze usithumele kwakho edabini, kuba sikucela egameni leNkosi uYesu, kwaye ngenxa yakhe siyathandaza. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews, Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek, being without father, without mother, without beginning of days or ending of life.
Njengokuba sivula ngalentsasa iBhayibhile kwese seshumi elinanye isahluko sencwadi yamaHebhere, koba ngolwesithathu ubusuku besithetha kwesi sesixhenxe isahluko sencwadi yamaHebhere eka Melkizedeki, engongenayise kwaye engenanina, engenasiqalo samihla okanye siphelo sabomi.
And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former readings.
Ndiye ndacinga mhlawumbi ngale ntsasa kuya kulunga ukuba sivule kwakhona le ncwadi imangalisayo, kuba noko sinaso isandlalelo soko sinqwenela ukukuthetha kwizifundo ezigqithileyo.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this.
Size sakutsiba ngaphaya kweseshumi isahluko nesethoba isahluko zona ziyimithetho yedini. Siya kufika kwindawo yokholo, kwaye apha kwincwadi yamaHebhere kweseshumi elinanye isahluko size siqale ngowamashumi amabini anesithathu umqolo siyifunda ngolu hlobo.
By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment.
Ngokholo uMoses uthe akuba ezelwe wafihlwa iinyanga ezintathu ngabazali bakhe, ngenxa enokuba bambona ukuba ungumntwana omhle, abasoyika isimiselo sokumkani.
By faith Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season.
Ngokholo uMoses uthe akufika eminyakeni akavuma ukubizwa ngokuthi ungunyana wentombi kaFaro, enyula kanye ukuba eve iintlungu ndawonye nabantu bakaThixo kunokuba axhamle iziyolo zesono okomzuzwana.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible.
Ekubalele ukungcikivwa kukaKristu ukuba kububutyebi obungaphezulu kobutyebi baseyiputa, kwaye ekhangele ukwamkela umvuzo. Ngokholo washiya iyiphutha akawoyika umsindo wokumkani, kuba wakoda ngokunga uyambona lowo ungena kubono.
I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first three words of the 23rd chapter. By faith, Moses.
Ndifuna ukuthabatha umxholo ngalentsasa, ukukhetha ngokholo. Kwaye ndifuna ukuthabatha umbhalo, lamagama amathathu okuqala samashumi abinanesithathu isahluko, ngokholo uMoses.
And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did that's worth repeating was by faith. Not by sight, but by faith.
Kwaye ukukhetha ngokholo. Phantse yonke into esiyenzayo kufuneka sikhethe ngokholo. Kwaye konke oko sifumana ukuba uMoses wakwenza kufanele ukuba kuphindwe. Kwakungokholo, hayi ngokubona, kodwa ngokholo.
And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been that in our, even our schools and around, we have had so much of scientific teaching. Because of this, we have drawn the people away from faith.
Kwaye isizathu sokuba ndikhethe oku ngayo lentsasa ukuyizisa kwibandla kwesi simo ibe kukuba kwesethu nkqu nakwezethu izikolo najikelele sifumene okuninzi ukufundiswa ngenzululwazi. Ngenxa yoku, sitsalele abantu kude nokholo.
Now, faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing.
Koku, ukholo aluziswa ngenzululwazi. Ukholo luyinto inzululwazi engayiboniyo. Kwaye thina, ukuba singaze silahle olu lukhulu ukholo, ngoko sakuba ngokupheleleyo sisebumnyameni. Aku nokuba singade sibe sifunde kangakanani sinokulicacisa kanjani ilizwi likaThixo ukuze lingqamane neyethu indlela yokukholwa.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture plainly states it that way. And it's by faith, and without faith, says the scripture, it is impossible to please God.
Akukho ndlela yokumkholisa uThixo kungokholo lodwa. Isibhalo siyibeka ngokuphandle loo ndlela. Kwaye kungokholo. Kwaye ngaphandle kokholo, sitsho isibhalo, akukho ukumanelisa uThixo.
So if faith disagrees with science, and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe.
Ke ukuba ukholo alungqinelani nenzululwazi, kube nenzululwazi inganqinelani nokholo. Oko kuzibeka elungqamekweni enye kwenye. Ngoko kufuneka sikhethe njengoko uMoses wenzayo. Ngokholo siyakholwa.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after Him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere.
Goku, ukuba silahla ukholo, asinakuze sifumane umthandazo uphendulwayo nguThixo. Kuba lowo uzayo kuThixo, kufuneka akholwe ukuba uThixo yena ukho, kwaye uyabavuza abo bamfuna ngenyameko. Ke ukuba silahla ukholo, imithandazo yethu iyacinywa, asifiki ndawo.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable.
Ke kuko konke esinokucinga ngako ngale ntsasa kukubambelela elukholweni ngoko ukuba silahla ukholo onke amathemba ethu amkile kwaye ukuba silahla ukholo yonke ingqiniseko yethu kamoya imkile kuba akunakho ukuba nokholo kwizinto ozibonayo kuba zonke izinto ozibonayo zize zitshabalalayo.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation, or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe.
Ukuba sijonga kumntu othile omkhulu, umlungiseleli omkhulu, okanye inkonzo enkulu, zonke ziya kubhanga ngenye imini. Kwaye ukuba sikhangele kwesikhulu isizwe, okanye esikhulu isixhobo, zonke ziya kubhanga ngenye imini. Kwaye ngoko, kufuneka siphile ngokholo lwezo zinto inzululwazi engena kuzixela kungokholo ukuba sibe yisiyakholwa.
Now we lose our glory if we lose faith. Now if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm.
Koko silahlekelwa luzuko lwethu ukuba silahla ukholo. Koko ukuba siyachasela elukholweni, ngoko sithabatha ibandla silise kwimimango yengqondo.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed people, and a lot of finances, that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired.
Kwaye amaxesha amaninzi bekucingwa phakathi kwabantu ukuba ngenxa yokuba ibandla lilikhulu kwaye beneenkonzo ezinkulu zineencopho ezinkulu kwaye neyona inkulu abaninzi abanxibe kakuhle kwaye beqeqeshiwe abantu kunye nokuninzi kwezezimali kuba benako ukuthenga into enjalo. Thina amaxesha amaninzi sicinge ukuba oko kuyavuselela nokuba limelwe kukuba liphenjelelwe elibandla lithile.
Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration.
Okanye siye kaninzi sababiza abahlukeneyo abalungiseleli abaphuma baye entsimini baze babe nemikhulu imihlangano yezihlwele kwaye sicinga ukuba maxawambi ukuba abo baluphawu lwempumelelo kodwa oko akuyiyo inyaniso konke konke leyo yeyomntu impembelelo.
But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not.
Kodwa eyona mpembelelo iza ngokwenza intando kaThixo, yabona, nokuba mnye okanye iqaqobana nje, nokuba libandla elikhulu okanye ibandla elincinane akuthethi into.
Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration.
Nokuba yena ungomkhulu othetha kuvokotheke okanye indoda ekunzima ukuba ibazi oABC bayo akuthethi into kuxhomekeke kumyalezo ewuzisayo ukuba uphenjelele lizwi likaThixo na okanye uphenjelelwe kokuphuma engqondweni yomntu ukuphembelela.
Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See?
Abanye abantu bayakwazi ukuphembeleleka ngenxa yeciko lokuthetha. Oko akuyenzi ukuba ibe yechanileyo. Ngamanye amaxesha bayavuseleleka ngenxa yokuba umfo eqeqeshekile ekubeni abe nokudlulisa uluvo lwakhe. Oko akuthethi ukuba oko kokukaThixo. Yabon.
It's only through God's everlasting, eternal, blessed word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it.
KungelikaThixo elingena siphelo kuphela, lana phakade elisekelelekileyo ilizwi, kulapho sinokufumana khona impembelelo, kwaye oko sikunikwa ngumoya oyingcwele.
Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time.
Ngoku sinokucinga ngoMoses kunye nelixesha likhulu lobomi bakhe, kwaye sifunda emva ngokuzalwa kwakhe, indlela uThixo wamkhathalela ngayo, kodwa kwafika ixesha ebomini bukaMoses, apho kwafuneka ibe lixesha lokukhetha.
If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter, and was the heir to the throne. And would have been the next Pharaoh in Egypt.
Ukuba sifunda kakuhle, sifumanisa ukuba waye engunyana wentombi kaFaro, kwaye waye eyindlalifa yetrone, na waye eza kuba yiFaro elandelayo yaseYiputa.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits. And Moses, as he looked through the windows of the palace, upon the same slaves that Pharaoh looked on. But what a difference there was in the looking.
Ke wayedla ngokuqaphela xa ebheka-bheka. Emva kokufika ebudaleni bokuthwala uxanduva, kwaye nango ebeye abelapho loo makhoboka esebenza ngaphandle kwenyimfi-nyimfi iminxuma, aze uMoses njengoko waye ejonge ngefestile yebhotwe kula makhoboka manye uFaro wayejonge kuwo, Kodwa onjani umahluko owawukoko kujonga?
I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference.
Ndifuna ukuzinzisa loo ngcinga ngale ntsasa imizuzu embalwa, kwaye wangawuthixo wezulu angayibethelela kwintliziyo nganye apha. Yindlela ojonga ngayo kuyena ntoni na eye yenze umahluko.
The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn.
Umvangeli omkhulu uJohn Sproul, nowaye eguqulwe lulungiselelo lukamzalwane uBosworth, nokhunjulwayo ngabaninzi benu kwiminyaka eyadlulayo, ongowe Old Glory Barn.
He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salle-Lorraine, France. And I had the privilege of visiting the same place.
Wathi ngamini ithile wayethabatha uhambo phambi kokusweleka kothandekayo oliqabane nomfazi wakhe, baye bese La Salle eLorraine kwelaseFrance, nam ndikhe ndanecham lokundwendwela kwaloo ndawo inye.
And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion.
Waze umkhapheli ebakhuphela ngaphandle emiyezweni ebabonisa izinto ezithile ezahlukeneyo, bada bafika mfanekisweni uthile uqingqiweyo wenkosi Yesu ubethelelo.
And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus. And how it was all crudely and chopped up looking.
Waye umnu Sproul echasele ewujongile yena nomkakhe, baze ezinhliziyweni zabo begxeka oko umzobi waye enako engqondweni yakhe okanye umxhonqi Gxebe xa watsheza ekuphuma elityeni enjalo ukuba ngxathu into ukuze ibe ibonise ukubulaleka kunye nothando nosizi lwenkosi uYesu, kwaye indlela eyaye yonke ingacolekanga kwaye igawulwe ngenkangeleko.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I'm not a bit surprised, because most people that look at it first, they do criticize it."
Waze umkhapheli weza kumnu Sproul waza wathi, "Mhlekazi, ndiba wena ugxeka lo mfanekiso uqingqiweyo wenkosi uYesu." Waza wathi, "Ndiyawugxeka." Yena wathi, "Andimangali nakancinci, ngokuba uninzi lwabantu xa luwujonga okokuqala liyawugxeka."
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this."
Waza umnu Sproul wathi, "Kutheni, andiboni kwasizi okanye nayiphi impembelelo ekujongeni enje yona into, ke ndiyamangaliswa ukuba kutheni umxonqi aze awenze ngolu hlobo."
And the sculpture said, "Mr. Sproul, the statue's all right, and the sculpture had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it."
Waza umxonqi wathi, "Mnu Sproul, lo mfanekiso ulungile kwaye umxhonqi waye enento elungileyo engqondweni yakhe kodwa apho ingxaki ikhoyo ikuwe ikwindlela le wena ujonga ngayo.
And he took he and his wife by the hand and led them down to an altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproul, look up now."
Wabesele emthatha kunye nomfazi wakhe ngesandla, waze wabakhokelela ezantsi esibingelelweni esisenyaweni lwalomnqamlezo uxeliweyo. Waza wathi, "Ngoku, Mnu Sproul, khangela phezulu ngoku."
And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it.
Kwaye xa wakhangela phezulu uthi intliziyo yakhe yanga ingema onjani umahluko ekwakunguwo ukuma qelele phaya ujonge kuwo ngalandlela kunye nokuba uguqe uze ujonge ngendlela owawenzelwe ukujongwa ngayo kwaye leyo yindlela uThixo ayiyo leyo yindlela ukholo oluyiyo yindlela wena oyijonga ngayo.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible. And look at it through the eyes of the Holy Spirit.
Ukuba uyijonge njengoluthile uhlobo lweBhayibhile yembali, yento ethile yayikho kwimihla yadlulayo, awusokuze ulifumane elona xabiso lenene leBhayibhile. Kufuneka uguqe ngamadolo, uthobele imiyalelo yaleBhayibhile, uze uyijonge ngamehlo kamoya oyingcwele.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if he isn't the same God? What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that he did, what good would it do us to read of such a God if he isn't the same one today?
Ndingabuza kwesi sihlwele ngalentsasa. Kulunga kuni uThixo wembali akuko kuthi namhlanje ukuba yena akanguye okwamnye uThixo. Kulunga kuni akuko uThixo owayenokuthatha uMoses aze enze ngaye loo mimangaliso wayenzayo. Kulunga kuni ekunokusenzela kona ukufunda ngalowo unjalo uThixo ukuba yena akasenguye okwamnye namhlanje.
What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children if he isn't the same God today?
Olunge ngantoni uThixo owaye enako ukuhlangula kwiziko elivutha umlilo abantwana bamaHebhere ukuba yena akasenguye onjalo uThixo namhlanje?
What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right if he isn't the same God today? What do we go to church for?
Ulunge ngantoni uThixo owayenokugweba phakathi kokulungileyo nokungalunganga kumhla owadlulayo aze ohlwaye ukungalungisi asikelele okulungileyo ukuba yena akasenguye onjalo uThixo namhlanje? Siyela ntoni enkonzweni?
Why do we abstain from things of the world if he isn't the same God of the same judgment and the same opinion that he always was?
Kutheni sichasela kwizinto zehlabathi ukuba yena akasenguye uThixo wologwebulunye kwakunye naloo mbono inye awayesoloko enguwo?
What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever
never stop. If he isn't the same God today.
Bekuya kuba kulunga kuni kothixo owayenakho ukuchukumisa isandla somfazi onomkhuhlane uze lo mkhuhlane unqumame ukuba yena akasenguye onjalo uthixo namhlanje.
What good would it be to serve a God who could call his friend from a grave after being dead 4 days if he isn't the same God today?
Bekuya kuba kulunga kuni ukukhonza uThixo waye enako ukubiza umhlobo wakhe aphume engcwabeni emva kobaye besele insuku nefi ukuba yena akasenguye onjalo uThixo namhlanje.
By faith we believe that some glorious day he shall call us from the earth, amen, though we be a spoonful of ashes again.
Hallelujah.
How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it.
Kokholo, siyakholwa ukuba ngethile ezukileyo imini, yena uyakusibiza siphume emhlabeni. Nakubeni siyakuba lolungangecephe uthuthu kwakhona. Siqinisekisa njani oko? Asikuqinisekisi. Siyakukholwa. Asicelanga ukuba siqinisekise nenye into. Sicelwe ukuba siyikholwe.
By faith Moses did such and such. And as Moses, as a young man, looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw.
Ngokholo, uMoses wenza oku nokuya. Kwaye njengokuba uMoses njengetyendyana wakhangela ngefestile yasebhotwe kumakhoboko wabona kwa elo linye igquba likhedamayo limdaka lirhaphilile ludaka lingamakhoboko lawo noFaro waye wabona.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves.
Kwaye xa uFaro waye wakhangele kunye namayiputa babengeyonto koko igquba lamakhoboko oko kuko kodwa ababelungele kona nje kuphela. Babengabaxovi daka ukwenza izitena ngodaka ukuze kuxhamle izixeko ezazisakhiwa nguFaro. Leyo indlela amayiputa noFaro ababewajonga ngayo amakhoboka.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by the window the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies. He looked upon them as the people of God.
Amen.
He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God.
Kodwa uMoses xa waye ebajonga bona kwaye ikokwahlukileyo ukujonga uMoses awaye enako xa wabona bedlula ngefestile imingxuma emikhulu ebusweni babo iinyembezi ezazisihla ezidleleni zabo nemizimba yabo egobileyo wabajonga bona njengabantu bakaThixo akazange abajonge njengamakhoboko. Wabajonga bona njengabantu abakhethiweyo bakaThixo.
Oh, as I go about from country to country and from nation to nation preaching, since I left the doors of this little tabernacle that's an interdenominational institution with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ, I've tried to look upon God's children and upon the rejected as being God's chosen and elected people.
kwaye oh njengokuba ndizula umazwe ngamazwe nezizwe ngezizwe ndishumayela ukususela ekuzishiyeni kwam iingcango zalo mnquba mncinci elo liziko elivuleleke kumahlelo ngamahlelo engenamthetho kodwa uthando akukho ncwadi kodwa iBhayibhile kungekho sicengcelezo kodwa uKristu ndizamile ukujonga ebantwini bakaThixo nakwabo bachasiweyo ngokuba bangabakaThixo abakhethiweyo nabonyuliweyo abantu.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle. I don't ask them if they're Methodists or if they're Presbyterians or if they are Pentecostals or Nazarenes or Pilgrim Holiness. I just want to look upon them as the people of God.
Andibabuzi ukuba bangabomnquba kaBranham na. Andibabuzi ukuba bangamawisile na. Okanye ukuba bangamarhabe na. Okanye ukuba bangabeenkonzo zobupentekoste na. Okanye amaNazarene. Okanye amapilgrim obungcwele na. Ndifuna nje ukubajonga njengabantu bakaThixo.
I'm seeing their doings and their actions that they are the servants of the Lord God, and my heart desires fellowship with them. No matter what brand they got, I just long for their fellowship. I love them because I know they are people of God.
Kwaye ngokubona ukwenza nesenzo sabo ukuba bazizo izicaka zenkosi uThixo. Kwaye inhliziyo yam ilangazelela ukudlelana nabo kungakhathaliseki nokuba banaphawuluni ndinqwenela nje ubudlelwane babo ndiyabathanda ngoba ndisazi ukuba bangabantu bakaThixo.
When I see a woman coming down the street with a long skirt and her hair done up neatly in the back and a decent looking dress on, and I see another young lady, maybe the same age, with a little pair of shorts on. She may be in looks twice as pretty as the woman with the long hair, according to the looking of the world. But I take my side with that girl that's dressed like a Christian.
Xa ndibona umfazi esehla ngesitrato, enesiketi eside, neenwele zakhe zenziwe ngocwangco emqolo, kwaye enekhangeleka indilisekile ilokhwe, ndize ndibone elinye eliselula inenekazi mhlawumbi bengoontanga linxibe esincinci isikatula lisenokuba ngenkangeleko lihle ngokuphindwa kabini kunalo mfazi onenwele ezinde ngokubhekiselele ekujongeni kwehlabathi. Kodwa ndiyakukhetha icala kunye nalaa ntombazana enxibe njengomKristu.
Though they'd be laughing at her and calling her a fanatic, yet I take my side. She might not be as pretty as the other girl featurely, but she sees something. By faith she sees him who is invisible, who is guiding her life.
Nangona beyakube bemhleka, bembiza ngobaxekileyo, noko kunjalo, ndiyakulithabatha elam icala. Usenokungabi mhle njengenye intombazana ngokweempawu, kodwa ubona nto ithile ngokholo. Uyambona lowo ungena kubona, lowo ubukhokhelayo ubomi bakhe.
When I see the man on the job being called deacon or preacher or a fanatic because he refuses to smoke and to drink beer and to go to dances like the rest of them, and he's called a fanatic, my heart goes out for him.
Xa ndibona indoda emsebenzini ibizwa mdikoni okanye mshumayeli okanye umbaxi ngenxa yokuba isala ukutshaya nokusela ibhiya nokuya emidanisweni njengenxalenye yabo aze abizwe ukuba ungumbaxi, inhliziyo yami iphumela lowo.
He is my brother.
Amen.
Down in this Egypt soils, makes our heart long to embrace him and say, brother, we are pilgrims and strangers of this land, and I long to fellowship with you.
Ungumntakwethu ezantsi apha kulomhlaba waseYiputa oko kwenza inhliziyo yethu inqwenele ukumanga ize ithi mzalwane singabaphambukeli kunye nabasemzini kuwo lo umhlaba kwaye ndilangazelela ukudlelana nawe.
Moses had to make a choice, choosing by faith. How many young men would have jumped at the opportunity to become the son of Pharaoh's daughter?
Moses kwafuneka ukuba akhethe, ekhetha ngokholo. Bangaphi abafana abaselula engebalixhumela ithuba lokuba ngunyana wekafaro intombi?
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures and the glamour of the world, to become the king of Egypt, to have the whole world at his feet?
Bangaphi abafana abaselula engebalixhumelayo ithuba uMoses awabanalo ukuze bonwabele zonke iziyolo nobuqheleqhele behlabathi, ukuze babe yikumkani yaseYiputa, khona ukuze ihlabathi lonke libe sezinyaweni zakhe.
What a foolish thing that the young man of his days must have thought when Moses chose to take his place with the afflicted and suffering people of God.
Amen.
Obunjani ubuyatha bento koko ekufanelwe kukuba abafana abaselula bomhla wakhe bakucinga xa uMoses wakhetha ukuthabatha indawo yakhe kunye nabaxhwalekileyo abasokolayo abantu bakaThixo.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world. He looked beyond the pleasures of sin. And the Bible said that he endured as seeing him who was invisible by faith, and he made a choice to serve that God regardless of what took place.
Kwakutheni ukuze enze lonto? Ngokholo, xa waphakamisa amehlo akhe, wakhangela ngaphaya kobuqheleqhele beliphakade, wakhangela ngaphaya kweziyolo zesono. Kwaye iBhayibhile yathi yena wakoda wanga uyambona lowo ungena kubona ngokholo, kwaye wakhetha ukukhonza la Thixo kungakhathaliseki nokuba kwenzeka ntoni.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building. We could enjoy maybe the fellowship and pleasures of sitting in a better pew. We might be more popular to drink and to smoke and to dress and to act like the world.
Ayika kukuki. Uninzi lwethu lunokuya kwinto esinokuyibiza ngokuba sisakhiwo esingcono. Besinokonwabela mhlawumbi ubudlelwane neziyolo zokuhlala esidulweni esingcono. Sisenokuba ngabadume kakhulu ngokutshaya nokusela nangokunxiba nokwenza njengehlabathi.
Well, what's the matter? You've lifted up your eyes, and by faith you see him who is invisible, and have took your stand with the rejected and so-called holy rollers of the day. For by faith we see him who is invisible, choosing to suffer the persecutions and the afflictions.
Kodwa intoni undonakele? Uwaphakamisile amehlo akho, kwaye ngokholo uyambona lowo ungena kubona, kwaye uzithabathele indawo kunye nabachasiweyo osingabaqengqeleki abangcwele bomhlaba. Kuba ngokholo siyambona lowo ungena kubona, senyula kanye ukuva ukuthuthiswa nenkxwaleko.
I wouldn't say to people that they should choose to be afflicted. I don't say that you should choose suffering. It would not be the human thing to do. But if suffering lays in the path of duty, then let's take it as it comes.
Bendingena kuthi ebantwini mabazikhethele ukuchwaleka. Andiyitsho ukuba kufuneka ukhethe ukuva ubunzima. Bekungasayi kuba yinto enobuntu ukuba ndiyenze. Kodwa ukuba ukuva ubunzima kuhlele endleleni yomsebenzi, ngoko masikuthathe njengokuba kusiza.
I don't want you to do something for somebody to make fun of you. I wouldn't want you to say different things that I belong to a church that doesn't believe in so-and-so in the worlds and things like that. Just to get people to make fun of you. You're bringing that on yourself.
Andifoni ukuba nenze into niyenzele ukuba othile aze ahlekise ngani. Bendingethandi ukuba nithethe ezahlukileyo izinto ukuba mnandi ngo ndingena kwibandla elingayikholelwayo le naleya kwezize zehlabathi kunye nezinto ezinjalo nje usenzela ukuba abantu bahlekise ngawe uyibizela ngokwakho kuwe.
I wouldn't say for you to get out here and carry on and do something that was radical. I wouldn't want you to do that so that somebody would say that you are a fanatic. You bring that on yourself.
Bendingena kuthethela ukuze wena uphume phandle phaya uqhubeke usenza into etengxileyo. Bendingena kufuna ukuba wenze loo nto usenzela ukuba ubani othile makathi wena ungumbaxi. Uzibizele ngokwakho leyo.
But if it lays in the path of your duty towards God, let the world say what they want to say. You live alone. You make a choice. Every man and woman has to make this.
Kodwa ukuba ihlele endleleni yakho eya kuThixo, liyeke ihlabathi lithethe oko lifuna ukukuthetha. Wena phila kanjalo. Uyazikhethela. Yonke indoda okanye umfazi kufuneka akwenze oku.
What if Pharaoh could have saw what Moses saw? He saw the sufferings of the people. He knew what the price was to pay. But by faith, he chose it rather than to have the pleasures of sin.
Kwakunokuthini ukuba uFaroh wayenokubona oko kwabonwa nguMoses. Wabona iintsokolo zabantu. Walazi ukuba laba yintoni na ixabiso lokuhlawulwa. Kodwa ngokholo wayikhetha ndaweni yokuba axhamle iziyolo zesono.
Is maybe a little young lady sitting here, as glamorous young women. The world would like to say to you, do thus and thus. You are beautiful. Your body is so pretty shaped. You should show that.
Kukho mhlawumbi amancinane aselula amanenekazi ahleli apha. Njengabaqhele-qhele abasebatsha abafazi. Ihlabathi lingathanda ukuthi kuni, yenzani oku nokuya, nibahle, umzimba wakho umile kakuhle, kufuneka ukuveze oko.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that to him that said it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
Kodwa dadewethu, phakamisa amehlo akho, ukhangele ngaphaya kwakho, kulowo wathi kungamasikizi ukuba umfazi anxibe inguba yeyendoda.
If the men of the people in your community, if the women that you associate with, said cut that long hair off, it would be cooler, it would be this, that, or the other, or it would become you better. Don't you listen to that. You lift up your eyes and by faith saw him that said, the woman's hair is her glory and she shall not cut it.
Ukuba amadoda asebantwini balapho uhlala khona, ukuba abafazi oqhelene nabo bathe, cheba ezonwele zinde, oko kuya kuphola, kuya kuba koku okuya okanye okunye, okanye, iya kwenza ngcono, ungamameli koku ya. Phakamisa amehlo akho, uze ngokholo ubone lowo wathi inwele zomfazi ziluzuko lwakhe kwaye akasayi kuzinqothula.
If they say it would be popular, you would stand in better with your job or with your boss if you take a sociable drink. If you would smoke cigarettes like the rest of the women, you would stand in more sociably in your neighborhood.
Ukuba bathi kuyakunika udumo, uyazibeka endaweni engcono emsebenzini wakho, okanye kunye nomphathi wakho, ukuba unokhe uthabathe isiselo sobuhlobo, ukuba ubunokukhe utshaye umdiza njengabafazi bonke, ubuya kuba ngosisihlobo kakumbi ebumelwaneni bakho.
By faith, raise your eyes and look to him who said, "Defile this body, and I will destroy it." By faith, we believe those things. It's nothing that you see. It's something you believe. By faith, Moses did.
Ngokholo, phakamisa amehlo akho, ukhangele kuye lo wathi, ngcolisa lo mzimba kwaye mna ndiya kutshabalalisa. Ngokholo, siyazikholwa ezo zinto. Asikuko oko ukubonileyo, kuyinto ethile oyikholwayo. Ngokholo, uMoses wayenza.
And in this faith walk, there comes a time there has to be a choice. Lot made that sad mistake that we make. A lot of times we choose for our own good.
Kwaye, kolu hambo lokholo, kuye kufike ixesha apho kufuneka kukhethwe khona. Ulothe wenza kwalo mpazamo ilusizi, nesiye nathi siyenze. Amaxesha amaninzi sikhetha ukusilungeleyo.
We choose things that would be a better. Sometimes if a little squabble comes in the church, and someone would say, "Well, the deacon or the pastor's on this side. Don't look at that. Look at what's righteous. Get that thing out and bring them both together. That's godly."
Sikhetha izinto ebeziya kuba ngcono. Ngaxesha lithile ukuba kukho encinane ingqwaba-ngqwaba efikela ibandla, aze othile athi, "Kulungile, idikoni okanye umalusi ukweli cala, musa ukujonga kuloo nto, jonga kwinto ebubulungisa, khuphela loo nto ngaphandle uze ubangenise bobabini badibane, obo bubuThixo."
There's a choosing, and we choose for ourselves. We choose something that's for our own good. But Moses chose the afflictions and the disgrace that he might walk with the people of God.
Kukhona ukukhetha, kwaye thina siyazikhethela. Sikhetha ukuthile okuya kuthi kusilungele. Kodwa uMoses wakhetha impatho embi kunye nehlazo, khona ukuze abe nako ukuhamba kunye nabantu bakaThixo.
Think of it now. Listen to it. Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for he endured seeing him who was invisibly.
Khawufane uyicinge ngoku, yiphulaphule, enyula kanye impatho embi yabantu bakaThixo, waza wakubalela oko ekubeni kubo bungaphezulu ubutyebi, kuba wakota, embona lowo ungena kubona.
Now, Lot one time had to make a choice. And it may be this morning that there will be men and women sitting here that will make your final choice.
Ngoku, ulothe ngelinye ilixa, kwafuneka enze ukhetho. Kwaye kusenokwenzeka ngale ntsasa ukuba kuya kubakho amadoda nabafazi abahleli apha abaya kwenza ukhetho lwabo lokugqibela.
You are today what you are because several years ago you chose to be what you are now. And what you choose now will determine what you'll be 5 years from today.
Uyilento namhlanje oyiyo, kuba kwiqela leminyaka eyadlulayo wakhetha ukuba ube yilento uyiyo ngoku. Kwaye into oyikhethayo ngoku yiyo eyakuxela oko uya kuba kuko kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje.
5 years today you may be a missionary. 5 years today you may be a renowned Christian. Or 5 years today you may be in hell because you made the wrong decision.
Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje kusenokuba uyakuba yimissionary. kusihlanu seminyaka ukusuka namhlanje kusenokuba uya kuba ngobalaseleyo umKristu. Okanye kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kuba usesihokweni ngenxa yokuba wenze isigqibo esingesiso.
5 years today you may be clean as spittoons in a bar room. 5 years today you may be a prostitute on the street. Or you may be a man or a woman that's a credit to any society because of your choice for Christ.
Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kube ucoca ingqayi zokutshicela esirhoxweni. Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kube ulinyukazi esitratweni. Okanye uya kube uyindoda okanye umfazi oyinzuzo kulo naluphi na uluntu lwasekuhlaleni ngenxa yokukhetha kwakho kuKristu.
5 years today you may be in glory, gone in the rapture, because you made your choice today, but you've got to choose. And don't look at what you see, choose what you see by faith. That's the only thing that will count, is what you choose by faith.
Kwisihlanu seminyaka ukusuka namhlanje usenokuba uya kube useluzukweni, uhambe kuqhilo, ngenxa yokuba wenze ukhetho lwakho namhlanje. Kodwa kufuneka ukhethile, kwaye musa ukujonga koku ukubonayo, khetha oko ukubona ngokholo. Yileyo yodwa into ebalayo, yileyo uyikhetha ngokholo.
Lot, as he had to make a choice, Abraham gave Lot his choice. And God gives you your choice. Choose you this day who you shall serve.
Ulothe, njengoko kwafuneka ukuba enze ukhetho. UAbraham wanika ulothe olwakhe ukhetho. Naye uThixo kunika ukwakho ukukhetha. Khethani namhla, lowo niya kumkhonza.
In the Garden of Eden there was a tree of knowledge and a tree of life. Man was given the privilege to choose either one he desired. And so is it today. You're giving your privilege as free moral agents to choose whatever you want to choose.
Emyezweni wase-Eden kwaye kukho umthi wolwazi kunye nomthi wobomi. Umntu wanikwa ichama lokuba akhethe nokuba ngowuphi awunqwenelayo. Kwaye isekwanjalo nanamhlanje unikwe elakho ichama njengabakhululekileyo ngokwasekuziphatheni.
My advice to you is don't look at the modern things around you and the popularity and the glamour that you could be, but choose rather by faith him that gave the promise that someday he will come and will right all wrongs and will give you eternal life and raise you up.
Elam icebiso kuwe lithi, musa ukujonga kwizinto zesimanje-manje ezikungqongileyo, kunye nodumo nobuqhele-qhele onokuba bubo. Kodwa khetha kambe ngokholo, lowo onike isithembiso sokuba ngomhla uthile uya kubuya aze alungise konke okungalunganga, aze akunike obungunaphakade ubomi, aze akuvuse.
No matter if you take the despised way with the Lord's view, make that choice. If there's troubles in the hand, if there's troubles in the land, if there's troubles in the church, if there's troubles in the home, no matter where it is, make your choice by faith. I'll serve God.
Akukhathaliseki nokuba uthatha ecekisiweyo indlela kunye nabambalwa benkosi. Lwenze olo khetho. Ukuba kukho ingxaki esendleleni, ukuba kukho ingxaki elizweni, ukuba kukho ingxaki ebandleni, kuba kukho ingxaki ekhayeni, akukhathaliseki nokuba iphi na. Yenza ukhetho lwakho ngokholo, ndiya kumkhonza uThixo.
I'll humble my heart in his presence. I'll take the way with God's children. I see them despised and rejected and drove out and made fun of, but I'll still take my post of duty.
Amen.
I'll stay right by them, and when they cry, I'll cry with them. And when there is sorrow, I shall sorrow with them. The way they live, I'll live.
Ndiyakuyithoba intliziyo yam ebukhoneni bakhe. Ndiyakuthabatha indlela kunye nabakaThixo abantwana. Ndibabona bona becekisiwe, baye bechasiwe, beqhutyelwa ngaphandle kwaye besenziwa intlekisa. Kodwa ndiyakuzola, ndithabathe indawo yam yokusebenza. Ndiyakuhlala ndihleli. kwaye xa bona belila ndiyakulila kunye nabo kwaye xa kukho insizi ndiyakukhedama kunye nabo indlela abaphila ngayo ndiyakuyiphila.
Like Naomi said, or Ruth said to Naomi, your ways be my ways be your ways. Where you live, I'll live. Where you go, I'll go. The God that you serve will be my God.
Njengoko uNaomi watshoyo, okanye uRute watshoyo kuNaomi, ezakho indlela zibe zindlela zam, ezam indlela zibe zindlela zakho. Apho uhlala khona, ndiya kuhlala. Apho uya khona, ndiya kuya. UThixo umkhonzayo uya kuba nguThixo wam.
Take that choice. Though it pulls the very skin off of your conscience of thinking that you're somebody, skin yourself down and take your way with the Lord's despised few.
Amen.
And stay loyal on the field of service and at the post of duty.
Tabata olo uketo. Nangona ihluba isuse isikhumba sesazela sakho sokucinga ukuba ungumuntu othile sihlubule isikhumba wehle uze uthabathe yakho indlela kunye nelenkosi elichasiweyo iqaqobana uze uhlale ngentembeko entsimini yokukhonza nakuyo indawo yokusebenzela.
Lot looked around, he said, I got a choice. And he looked towards Sodom. He saw the good grassy fields were better than what Abraham saw and where Abraham was. He saw the opportunities to graze his cattle, to have fatter and better cattle.
Ulote wabheka-bheka, wathi ndinako ukuzikhethela. Waza wakhangela ngaseSodom, wabona alungileyo anengcama simi, ukuba ayengcono kunoko uAbraham wakubonayo. Nalapho wayekhona uAbraham, wabona amathuba okutyisa iinkomo zakhe, ukuze abe nezityebileyo kunye nezingcono iinkomo.
I hope I'm not hurting anyone's feeling, but that's been the stand of too many preachers to compromise with the gospel, thinking that they get more money out of it. A meal ticket.
Ndiyathemba ukuba andivisi namnye kabuhlungu. Kodwa oko bekusoloko kuyindawo yokuma kwisininzi sabashumayeli, ukwenzelela ngevangeli, becinga ukuba bafumana eninzi imali ivela kwakuyo, itikiti lokutya.
I'd rather live in the barren land and drink from a branch and eat soda crackers than a compromise upon the conviction of my faith in the word of the living God. I'll take my way.
Ndikhetha ukuhlala kongavelisi into umhlaba nditye ndisele emfuleni ndidle iisoda crackers kunokuba ndenzelelele kwisigqibo sam sokholo elizwini loThixo ophilayo. Ndiyakuthabatha eyam indlela.
Some of them said, Billy, what's the matter with your meeting as there's too many Pentecostals? A great denominational minister said that. I said, will your denomination sponsor my meeting?
Abanye kubo bathi, Billy, yintoni undonakele ngomhlangano wakho njengokuba kugcwele amaPentecost amaninzi kuwo nje. Ngomkhulu wehlelo omlungiselelo owathetha loo nto, ndathi, ingaba elakho ihlelo liya kuwuxhasa wam umhlangano?
Not long ago in the Look magazine, I believe, there was an article. And the writer said there's talked about the Pentecostal people. He said the Pentecostal church is the fastest growing church in the world today. Why? It's because men and women has raised up their eyes and look far off.
Kungekudala kakhulu, kulindixesha weLook, ndiyakholwa, kwakukho inqaku, kwaye umbhali wathi phaya ethetha malunga nabantu abangamaPentecoste, wathi, ibandla lamaPentecoste lona bandla likhula ngesantya esiphezulu ehlabathini namhlanje. Kutheni? Kungokuba amadoda nabafazi baphakamisele phezulu amehlo abo baze bakhangela kude ngaphaya.
And the writer also complimented the Pentecostal people. Oh, of course, he said there were some of them that went radical and so forth.
Waze umbhalo waphinda wabancoma abantu abangamaPentecoste. Ongenene wathi, kwaye kukho abanye babo abahambe ngobukrwada nangohlobo olunjalo.
But the Methodists worship a creed. They worship God by a creed. The Baptist does the same in the Presbyterians, but the Pentecostal worships by his Bible.
Kodwa amaWesile anqula uvumo nkolo. Bona banqula uThixo ngovumo nkolo. AmaBaptist enza kwangokunjalo kunye namaRhabe. Kodwa amaPentecost amnqula ngeBhayibhile yakhe.
By faith we see the promise. I'll take my lot with them. No matter how much they're despised, I'm still one of them. Though they be made fun of and have their ups and downs, as Israel did, I'll never want to stand with the false prophet on the hillside of Balaam and try to curse what God has blessed.
Ngokholo siya sibona isithembiso. Ndiyakulithabatha elam iqashiso kunye nabo. Akukhathaliseki nokuba bathiyo kangakanani na. Ndisenguye omnye wabo. Nokuba bangade benziwe intlekisa. Kwaye babe nangawabo amanyuka ndisehla. Njengoko Israyeli wabanjalo. Andisokuze ndifune ukuma kunye nobuxoki umprofeti kwicala lenduli. UBhileham. Ndize ndizame ukuqalekisa into uThixo ayisikeleleyo.
Because in that camp is a smitten rock. And a bloody sacrifice. And a pillar of fire. No matter what they're in, it's leading them on to victory. And they've got to come to it because they are the promised people that's walking by faith.
Ngoba, kulankambi, kuko elibethweyo iliwa, kunye neligazi dini, kunye nentsika yomlilo. Akukhathaliseki nokuba bagaxeleka enini, yona ibakhokhelela eloyisweni. Kwaye kufuneka beze kuyo ngoba bona bangabantu besithembiso abahamba ngokholo.
Though they be not a denomination, they were wanderers around, and so is the people of God. But I want to take my way with them. Join up with them in their ranks, not in their denomination, but in their fellowship around the articles of God's eternal spirit, which by faith I have received the baptism of the Holy Ghost. God help me to always have that attitude.
Nangona bona bengelilo ihlelo, baye bengabaphambukeli, kwaye bakwanjalo abantu bakaThixo. Kodwa mna ndifuna ukuthabatha yam indlela kunye nabo, ndizibandakanye nabo kwizikhundla zabo, kungekho hlelweni labo. Kodwa kobabo obudlelwano oburhanqe izinto zikaThixo ongunaphakade umoya, okuthi ngokholo ndilwamkele ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Thixo, ndincede ukuze ndihlale maxa onke ndineso isimilo.
Notice, as they moved on, we find that Lot saw the opportunities for a fatted cattle. Many see the opportunities of a fatted pocketbook. Many see the opportunities of a better social standing.
Qaphela, njengokuba beqhubeka, sifumana ukuba uLot wabona amathuba wezityetyisiweyo inkomo. Abaninzi babona amathuba wetyetyisiweyo incwadana yepokoto. Abaninzi babona amathuba okuba babe ngabangcono abemi basekuhlaleni.
He saw the possibilities of a few extra dollars. He saw the possibilities of being the mayor of the city. Being a stranger and a pretty smart man as he was. Maybe I will become the chief man of the city.
Yena wabona enokwenza ezimbalwa ezongezelekileyo idola. Wabona enganako ukwenza de abe ngusodolophi wesixeko. Engowasemzini kwaye eyehlakaniphileyo yona indoda. Njengoko wayenjalo, mhlawumbi ndiyakuba indoda eyintloko yesixeko.
He saw the possibilities because they were laying before him. But he did not see the fire that was to destroy the land. He did not reconcile himself that the land was full of sin and God had to destroy it.
Wakubona kunokwenzeka ngoba kwakondlelwe phambi kwakho. Kodwa akazange awubone umlilo owawusiza kutshabalalisa ilizwe. Waye engakhange azilungelelanise ekuthini elo lizwe laye lizele sisono. Kwaye uThixo kumele alitshabalalise.
And today people try to reconcile themselves and say, are you a Christian? They say, I'm an American. That has no more to do with it than try to say to a crow that he was a frog. It has nothing to do with it.
Kwaye namhlanje abantu bazama ukuzilungelanisa ngelithi ingaba wena ndiyakuthi ingaba unguye umKristu baze bathi ndingowaseMelika oko akunayo nengaphezulu yakwenza nayo kunokuzama ukuthi entakeni yona elisele ayinanto yakwenza nayo.
She's going to be destroyed because God is just. And if America gets by with her sins, the just and sovereign holy God will be duty bound to resurrect Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up because of their sin. If he lets us get by with it.
Yena uza kutshatyalaliswa ngoba uThixo unobulungisa kwaye ukuba iMelika iyasinda kunye nezono zayo. Onobulungisa kwaye engozimeleyo ongcwele uThixo uya kubopheleleka ukuba avuse iSodom neGomora aze axolise kuzo ngokuzitshisa kwakhe ngenxa yesono sazo ukuba yena uyasiyeka thina sisinde naso.
If he lets you get to heaven on your injustice works, he'll have to raise up Ananias and Sapphira and give them another opportunity. He certainly will. But he's just. Ananias saw his money. Peter saw Christ.
Ukuba uyanivumela ningene ezulwini ngemisebenzi yenu eswele ubulungisa. Kuya kufuneka uvuse uHananiya noSapphira aze abanike elinye ithuba. Ebeye kufanelwa kukuyenza njalo ngokuqinisekileyo. Kodwa ulilungisa. UHananiya wabona imali yakhe. Petros wabona uKristu.
Oh my! Lot didn't see the destruction of his children in that place. Many of you today holding around these old formal creeds and things, you don't see the juvenile delinquency and the destruction of your children. You don't see your daughter in a prostitute house. You don't see your son a drunkard or at a card table somewhere.
Oh, bethu. Ulothe zanga kubona umthatyaliswa kwabantwana bakhe kulandawo. Uninzi lwenu namhlanje nibambe narhanqa ezi zindala zicwaliweyo imvumonkolo nezinto. Nibe ningakuboni unqaqadeka kwemveku kunye nokuthabalala kwabantwana benu. Akuyiboni intombi yakho kwindlu yothengiso mzimba. Akumboni unyana wakho linxila. Okanye kwitafili yamakhasi ndaweni ithile.
Because she's well watered and sin is not touched. He didn't see his wife, the head of all the societies, turned to a pillar of salt when he was looking.
Ngenxa yokuba laye linamanzi ngokwaneleyo kwaye isono asichukunyiswa. Kazange ambone umkakhe, intloko yayo yonke imibutho yokuhlala, iguqulwa isiba sisimo setyiwo.
He didn't see him escaping only by the edge of his teeth to a little city somewhere for his life. He didn't see that because he only looked at what he saw in front of him.
Akazange azibone eqhesha aze asinde ecebeshu ukuya kusixekwana esincinci endaweni ethile ngenxa yobomi bakhe. Akazange akubone oko kuba wajonga kuphela koko kwakuphambi kwakhe.
But Abraham, he didn't notice the well-watered land, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow, for he had inherited all things.
Kodwa uAbraham akazange aliqaphele ilizwe elalinawoneleyo amanzi, ngoba yena wawaphakamisa wakhe amehlo waze wabona ingomso, kuba waye eza kuzidla ilifa zonke izinto.
The real Christian today lifts up his eyes and sees the promise of Christ. Blessed are the meek, for they shall inherit all things. They shall inherit the earth.
Owenene umKristu namhlanje uphakamisa amehlo akhe aze abone isithembiso sikaKristu. Banoyolo abo abanobulali ngokuba baya kuzidla ilifa zonke izinto. Baya kudla ilifa umhlaba.
The real Christian by faith looks up and sees that. Call him what you want to. He lifted up his eyes. And when he did that, God said, Abraham, walk through the land. She's all yours.
Amen.
By faith, Abraham did this. The same faith that Moses had.
Owenene umKristu ngokholo ukukhangela phezulu aze abone oko. Mbize ngalonto ofuna ukumbiza ngayo. Waphakamisile awakhe amehlo. Kwaye xa wakwenzayo oko, uThixo wathi, Abraham, lihambe ilizwe, lona lelakho lonke. Ngokholo, uAbraham wakwenza oku. Ukholo olunye, nolo wayenalo uMoses.
It was wrote by one commentator that said this, and I thought it was the most beautiful words. That Abraham, Moses, took the best of the world and put it in one scale, and the worst of religion and put it in the other scale, and the worst of religion outweighed the best of the world.
Kwabhalwa ngomnye umhlalutyi owathetha oku. Ndacinga ukuba ngawona mazwi akhe abamnandi ukuba uAbra uMoses wathatha okona kungcono kwehlabathi waza wakubeka kwesinye isikali, waza okona kubi kwenkolo wakubeka kwesinye isikali, kwaza okona kubi kwenkolo kwakohlula ngobunzima oko kungcono kwehlabathi.
So is it today that if we be called anything we want to be called, fanatics or divine healers or holy roller or whatever they want to call, the worst that we are will outweigh the best the world can afford.
Kunjalo namhlanje, ukuba sinokubizwa nangantoni na sifuna ukubizwa, ababaxi okanye abangcwele abaphilisi okanye abaqengqeleki abangcwele, okwaye nantoni na ofuna ukuyibiza, oko kubi sikuko kuya kukweyisa ngobunzima okona kungcono ihlabathi elinokuzisa.
You want to be called old-fashioned, old fogey, fanatic. It'll outweigh the best thing that the devil's got to offer you. It most surely will.
Bafuna ukubizwa abe fashion ya kudala, ongalandeliyo wa kudala, umbaki. Kuya kuyeyisa ngobunzima, ayona nto ingcono umtyholi anayo ukuze akunike. Kuya kuyoyisa ngokuqiniseke kakhulu.
Moses esteemed the reproach of Christ. He foresaw Christ. Later he spoke some mighty inspiring words about him. See, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me.
UMoses wahlonipha ukungcikivwa kukaKristu. Wambona kwangaphambili uKristu. Kamva wathetha athile anamandla avuselelayo amazwi malunga naye. Yabona, iNkosi uThixo wenu uya kunivelisela umprofeti onjengam kanje.
He knew, he foresaw him, and he esteemed his reproach greater riches than all the glamour of the world.
Wayazi, wambona kwantlandlolo, waze wabalela ukungcikivwa kwakhe kubo ngaphezulu ubutyebi kobabo bonke ubuqheleqhele behlabathi.
Christian friend today, can't you do that? But all the glamour and popularity of the world, by faith we see him who promised. And the worst of the church today in all of its condition, yet it'll outweigh everything the devil can offer you.
Mhlobo ongumKristu namhlanje, ungayenza na wena lonto? Nabo bonke ubuqheleqhele nodumo lwesihlabathi, ngokukholo siyambona lowo wathembisayo, kwaye okona kubi kwebandla namhlanje kuyo yonke imeko yalo, noko kunjalo liya kuhlula ngobunzima yonke into umtyholi anokusinikeza yona.
If we are tore up, if we are broke to pieces, if we are confused and broke up in denominations and fanaticism, it'll outweigh anything the devil can offer you. Certainly.
Ukuba siyakazulwa, ukuba saphulwa, ukuba sibe zingceba, ukuba sididekile kwaye saphukile, sikumahlelo nezibaxo, oko kuya kwahlula ngobunzima nantoni na umtyholi anokukunikeza yona. Ukuqinisekileyo.
He esteemed the reproach of Christ greater riches than all the treasures of Egypt. Then he had to do something. He forsook Egypt. Oh, I love that word. He forsook Egypt.
Wabalela ingcikivo kaKristu kobungaphezulu ubutyebi konabo bonke ubutyebi baseYiputa. Kwaze kwafuneka enze okuthile. wayikhalala iyiphutha. Oh, ndiyalithanda elo gama. Wayikhalala iyiphutha.
See, he was looking through the same window, but he was looking different from Pharaoh. What a Pharaoh could have seen his end. What a Pharaoh would have seen his nation drowned. Moses saw it.
Yabona, wayekhangele ngefestile ekwanye. Kodwa, wayejonge ngokwahlukileyo kunofaro. Kwakunokuthini ukuba ufaro kwakunokwenzeka asibone isiphelo sakhe. Kwakunokuthini ukuba ufaro wayenokubona isizwe sakhe sihaqa. UMoses wayibona yena.
How? By science? By faith, Moses saw it. Everything that he did was by faith. Because God promised Abraham, his father, that he would visit this nation after 400 years and would bring him out. And by faith, Moses believed the word that God said and knowed himself as by faith to be the chosen leader to bring him out. He knew where he was.
Johnny, ngenzululwazi, ngokholo, uMoses wayibona yena. Yonke into awayeyenza yayingokokholo, ngoba uThixo wamthembisa uAbraham uyise ukuba yena wayeya kusityelela esi sizwe emva kwamakhulu amane eminyaka, kwaye uya kubakhupha. Kwaye ngokholo uMoses walikholwa ilizwe elathethwa nguThixo, futhi wazazi nje ngokwaselukholweni ukuba uya kuba yekhethiweyo inkokheli eya kubakhupha. Wayezazi apho akhoyo.
He took his place in the slam pits as a mud dauber and counted the reproach of Christ greater riches than to sit on the throne of Egypt.
Amen.
He never just said, I sympathize with him. He took their place and went with them.
Amen.
Glory be. He took their place. We went with them.
Wathabatha indawo yakhe kwenyimfinyimfi mingxuma, njengomxovi daka, ekubalela kungcikiva kwaKristu kobungaphezulu ubutyebi kunokuhlala etroneni yaseYiputa. Wathabatha akazange athi, ndiyavelana nayo. Wathabatha indawo yabo kwaye wahamba kunye nabo. Uzuko ku, wathabatha indawo yabo, thina sihambe kunye nabo.
No one of the inspired writers said, I'll take the way with the Lord's despised you.
Praise God.
I'll start in with Jesus. Now I'm going through.
Hallelujah.
I'm on my way to Canaan's land. Sure.
Akumangalisi ukuba umbhalo nempembelelo wathi, ndiyakuthabatha indlela kunye nabambalwa benkosi abachasiweyo. Ndiqalise kunye noYesu, ngoku ndiyaqhubeka, ndisendleleni yam eya eKanaani, ngokuqiniseka.
Moses, it was said by one, that Moses had rather, when he could have been the son of Pharaoh and had the glamour of the world, he had rather be a son of Abraham than to be the son of Pharaoh. A son of Abraham the despised, than to be son of Pharaoh the king.
UMoses, kwakha kwathiwa ngomnye okokuba, uMoses wanga, xa wayenokuba ngunyana kaFaro, kwaye enabo ubuqheleqhele behlabathi. Wanga angangunyana kaAbraham, kunokuba abe ngunyana kaFaro. Unyana kaAbraham, owaye echasiwe, kunokuba abe ngunyana kaFaro, ikumkani.
I'd rather be the son of the Lord Jesus and his fellow servant and take my place with the rejected people of this world and to be president of this great United States of America.
Amen.
Or to be an Elvis Presley or a Pat Boone or whoever you want to make it. I'll take my way.
Dingandi ngangonyana wenkosi uYesu kunye nesinye sezakhe ezicaka. Ndize ndithathe eyam indawo kunye nabantu abacekisiweyo beli hlabathi, kunokuba ndibe ngumongameli wale inkulu United States of America, okanye ndibe ngu-Elvis Presley okanye uPat Boone, okanye nabanye na ufuna ukumenza yona. Ndiya kuthabatha eyam indlela.
Young ladies ought to take their way and stand to be in a Mary Pickford or some great movie star. Some glamour girl, take your way with the Lord's despised you.
amanenekazi aselula amelwe ukuthabatha eyawo indlela ndaweni yokuba abe ngumary pickford okanye thile inkwenkwezi yemifanekiso bhanyabhanya ntombi thile qhele qhele thabatha eyakho indlela kunye nelenkosi elicekisiweyo iqaqobana.
I'd rather be a preacher in the pulpit preaching the unsearchable riches of Christ than to be a Hollywood movie star or the greatest person on the earth. If I had to eat meager beggar, whatever I had to do, I'll take my way with the Lord's people. By faith I do that.
Ndingangumshumayele epulpitini, ndishumayele obungena kuphandwa ubutyebi bukaKristu kunokuba ndibe yaseHollywood inkwenkwezi yemifanekiso bhanyabhanya okanye oyena mntu mkhulu ehlabathini. Ukuba bekufuneka ndidle intwana ndingqibe okanye nantoni na ekwafuneka ndiyenze, ndiyakuthabatha eyam indlela kunye nabenkosi yabantu. Ngokholo ndiyakwenza oko.
I've been offered opportunities, but by God's grace, I still see by faith. By faith I can see it afar. And our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there.
Praise God.
Ndikhe ndaliphiwa ithuba. Kodwa ngobabalo lukaThixo ndisabona ngokholo. Ngokholo ndiyayibona ikude. Naye owethu ubawo ulinde ngaphaya kwendlela ukusilungiselela eyokuhlala indawo phaya.
An income tax man said to me, "Why did you turn your home to that church? What made you give a $25,000 home to that little old rubbish looking tabernacle?" I said, "It wasn't the church that I did it. It's the people that's there."
Indoda engumbuthi werhafu ike yathi ngenye imini, "Kwakutheni ukuze ujikele ikhaya lakho kulaa nkonzo? Yintoni yakwenza ukuba unike ngeli xabiso $25,000 amawaka eedola ikhaya kulo wamncinane mdala nokukhangeleka uyimfungumfungu umnquba?" Ndathi, "Bekungekho ngenxa yebandla ukuze ndiyenze laa nto, kungenxa yabantu abaphaya."
I have not done this world's goods. Every penny of money I ever took turned to this church. Why? My faith is on God and not on the things of this world.
Andinayo nenye kwezi yezeli hlabathi izinto. Yonke ipeni yemali endaka ndayithabatha ijikelwe kweli bandla. Ngoba ukholo lwam lokuThixo alukho kwizinto zeli hlabathi.
My affections are above, and I believe you all are the same if you're right with God. It's true that you are.
Amen.
We by faith receive. We by faith believe God.
Owam umxhelo ungenhla, ndaye ndiyakholwa nani nonke ninjalo ukuba nilungile kuThixo. Kuyinyaniso ukuba ninjalo. Thina ngokholo siyamkela. Thina ngokholo siyamkholwa uThixo.
Moses, he had to make a choice, and then he had to, after making a choice, he had to fight the faith then, for he feared not the wrath of the king.
Moses, kwafuneka akhethe, kwaze kwafuneka emva kokuba ekhethile, wanyanzeleka alwe ukholo, ngoko, kuba akazange awoyike umsindo wekumkani.
Now, humanly, he had a right to fear the wrath. He had a right to fear the wrath of the king, but he didn't. He did not do it because he had a job to do. And he was in the line of duty. And he didn't care what the king said about it. He took his way just the same.
Goku, Goku buntu, waye na alo ilungelo loku yoyika inqumbo. Waye ene lungelo loku yoyika umsindo wokumkani. Kodwa akazange ayenze. Ngoba wayenomsebenzi okumele awenze, kwaye wayesemsebenzini. Akazange akhathale ukuba ukumkani utheni malunga nayo. Wathabatha eyakhe indlela kwangokufanayo.
Now Pharaoh, of course, when he sees he's defeated, he wanted to give Moses and the children. He said, "All right, I'll tell you what I'll do. You ought to stay in the land and go out and sacrifice to your God. That's the way the devil works."
Goku, ufaro, kakade. Xa ebona ukuba woyisiwe, wafuna ukunika uMoses kunye nabantwana. Wathi, "Kulungile, konke, ndiza kuxela into endiza kuyenza. Nina nonke nje, hlalani elizweni, nize niphume nenze idini kuThixo wenu." Yindlela umtyholi asebenza ngayo.
Oh, you can be religious. Why don't you go over and join some church? You don't have to do all these things. A man says to his wife, the wife says, husband, I got saved. No more manicure or lipstick and stuff. No more this. No more parties. No more of these society things. I'm out of it. I'll put my time to reading the word, taking care of home.
Oh, ungaba nguye owenkolo. Kutheni ungayi ngaphaya uzibandakanye nabandla lithile. Akunyanzelekanga ukuba wenze zonke ezi zinto. Indoda ithi kumkayo. Umfazi uthi, myeni, ndisindisiwe. Andisayi kwenza inzipho, okanye imilebe eqatyiweyo nezo zinto. Asisayi kuba sabakho ezo zinto. Akusayi kuba sabakho zipotsoyi. Nale mibutho nezinto azisayi kuba sabakho. Ndiphumile kuzo. Ixesha lam, ndiyakulibekela ukufunda ilizwi, ndihoye ikhaya.
Now look, dear, you can be a religious, all right. Now look, you go over here, you got the wrong church. No, you ain't sure in the right one.
Ngoku, jonga sithandwa, wena ungaba nguye owenkolo, kulungile. Ngoku, jonga, iyaphaya, ufumene ibandla elilungileyo. Hayi, awunjalongo, ukwelona lililo.
If you got a preacher who'll preach that to you, you stay with him. Search back through the scriptures and find if that's right.
Ukuba unomshumayeli, oza kushumayela oko kuwe, umelwe kukuhlala kunye nalo. Pengulula emva ezibhalweni uze ufumanise ukuba akunjalo na.
Always said go over here, they don't have to do that over here. They don't do this over here. That's why he just goes so far. But he don't want you to get out of the land. That's the way the devil does. He don't want you to get out of the things of the world. Just bring the world in with the church.
Oh, ati, iyaphaya, aba yabona akufuneki benze oku iyaphaya. Yabona, abakwenzi oku ngaphaya. Kuyilondlela. Hamba nje lo mgama, kodwa akafuni ukuba uphume kulo ilizwe. Yiloo ndlela umtyholi enza ngayo. Akafuni ukuba uphume kwizinto zehlabathi. Ngenisa nje ihlabathi ngaphakathi nebandla.
The other day, coming down the road, I turned on my radio. And there was a song, and I kept listening. And I had to take another song through before I could tell whether it was absolutely a religious song, or the devil is trying to bring down the things of God to the level of the world. You can't do that. God be merciful.
Kenye imini, tisiza ukwehla ngendlela, ndavula unomathotholo wam, kwaye kwakukho ingoma, kwaye ndaqhubeka ukuphulaphula, kwade kwafuneka ndithathe phantsi, ingoma yonke iyophela, phambi kokuba ndibe nokutsho ukuba ngengqiniseko yeyenkolo lengoma, okanye umtyholi, uzama ukuthobela izinto zikaThixo kwizinga lehlabathi. Akunakuyenza loo nto. Thixo iba nenceba.
I don't care how many albums Elvis Presley writes of all the good religious songs, he's still possessed of the devil. He sent more children to hell and all the moves I know of in all the world in this day.
Andikhathali ukuba mangaphi amacwecwe Elvis Presley awabhalayo azo zonke ezilungileyo zenkolo ingoma. Usaphethwe ngumtyholi. Uthumele uninzi labantwana esogweni. Kunye nayo yonke imigushuzo endiyaziyo kulo lonke ihlabathi kulo mhla.
Pat Boone and the rest of them, he belonged to the Church of Christ and Elvis Presley, Pentecostals or Judas Iscariot in the form of those men.
Upat Boone kunye nabo bonke babo, wayekade engowebandla likaKristu kunye noElvis Presley umPentecost, bangu Judas Iscariot ekwimo yalo madoda.
The devil's trying to bring the high things of God so that they can mix them down here, that people won't look up above this. They just look and say, well, it's all the same. It isn't the same. Get out of the land!
Usatana uzama ukuthoba izinto eziphezulu zikaThixo. Khona ukuze bakwazi ukuzixuba ezantsi apha. Abantu abasayi kukhangela phezulu ngasentla. Lena, bajonga nje apha. Bathi, kahle, konke kuyafana. Akufani, phuma elizweni.
Said you can just go a few days. And you go stay in the land. Sure, he knew they'd be back. Then he found out that wouldn't work, so he thought something different. He said, I'll tell you what you do. You go on out anywhere you want to go. But you leave all your wives, all your children, and all your cattle back here. You leave them here and you go out because he knew they had possession back there that would lure them back.
Wati, ningahamba nje okwentsukwana. Nize nihambe, nihlale elizweni. Ukuqiniseka, wayesazi ukuba babeya kubuya. Ngoko, wafumanisa ukuba oko akuyi kusebenza, ke wacinga ukuthile okwahlukileyo. Wathi, ndiyakunixelela emanikwenze. Phumani niye naphina enifuna ukuya khona. Kodwa shiyani bonke abafazi benu, bonke abantwana benu, nazo zonke iinkomo zenu, zishiyeke apha. Zishiyeni apha, nize nina niphume. kuba wayesazi babenezinto emva phaya oko kwakuya kuphinda kubabuyise.
And that's what the devil says to you. Just long as you leave some of the things of the world hanging on, you still want to smoke, you want to drink, you want to dress like the world. That's as good as the devil wants.
Kwaye oko kuko umtyholi akuthethayo kuwe. Oko nje usayeke ezinye zezinto ezizezehlabathi zijinge kuwe. Usafuna ukutshaya, uyafuna ukusela, ufuna ukunxiba njengehlabathi. Oko kulunge kanye ngolu hlobo umtyholi afuna ngalo.
I hear so much about backsliding. I don't believe there's as much backsliding as people think they are. They just leave too many possessions in Egypt to lure them back.
Amen.
That's all. Backslidings are not what they say it is. You do have too much of the world back there that lures you.
Ndiva kakhulu malunga nokujibilika. Andikholwa ukuba kukho ukujibilika okuninzi njengokuba abantu becinga kukho. Bona nje bashiya impahla eninzi eyiphutha ukuze iphinde ibatsalele emva. Yiloo nto nje qha. Imijibiliko emininzi asiyo le nto bathi yiyo. Ushiye okuninzi kwehlabathi emva phaya okuya kuya kuloba.
Brother, I'll tell you, when Israel got ready at midnight, they had everything they had in this world packed up and ready to go. God sent us a revival like that.
Salwane ndiyakuxelela. Xa uIsrayeli wayesele elungile enzulwini zobusuku, babesele benazo zonke izinto ababenazo kweli hlabathi ziqoqoshiwe kwaye zilungele ukuhamba. Thixo sithumelele imvuselelo enjalo.
We pack up everything and get ready to go. The midnight cry is coming. Go ye out to meet him. You better have everything packed up.
Siqoqoshe yonke into size silungele ukuhamba. Umemezo lwasebusuku kukuza. Phumani niye kumkhawulela. Kuya kuba ngcono ubesele uqoqoshe yonke into.
You better not have nothing in this world luring you back, any strings to hold you down. Pack up, let's get ready, we're going.
Kuya kuba ngcono ungabi nanto eli hlabathi likulobele emva kwamisonto enokukugcina uphantsi. Qoqosha, masilungiseni, siyahamba.
And you know what? I tell you, they were so true to God, till Pharaoh got so excited at midnight, he said, get out! Get out and get going, take everything you got and go!
Kwaye uyazi intoni, ndiyakuxelela. Babenyaniseke kakhulu kuThixo de uFare waphakuzela ezinzulwini zobusuku wathi, phumani, phumani, nivendleleni, thabathani konke kwenu nihambe.
I'm so glad that a man can live so close to God till the devil don't know what to do with him. That's right. Get out, get going. Obey God by faith, he saw the promise.
Ndivuyiswa kukuba umntu angaphila ngokusondele kangako kuThixo de umtyholi angayazi nokuba makenzeni ngaye. Injalo loo nto. Phumani, hambani, thobelani uThixo ngokukholwa wabona isithembiso.
Madaber and oh Madaber, he taken his way with the Lord's despise you. Pharaoh said, take all you got and get out of here. I don't know what to do with you. You're so true to God by faith. Faith the word miracles if you'll stay true to God.
Amen.
By faith we see him.
Engumcovidaka okanye engengumcovidaka. Wathabatha indlela yakhe kunye nelenkosi elichaswe iqaqubana. UFaro wathi, thabathani konke kwenu niphume niphele apha. Andikwazi mandikwenze ngani. Wayinyaniseke kangako kuThixo. Ngokholo. Ukholo liyakusebenza emimangaliso ukuba uya kuhlala unyanisekile kuThixo. Ngokholo. Siyambona.
Our time is up. Past time. But by faith this morning, lift up your eyes. Don't see what's around you, this modern world, but look and see him who gave the promise.
Elethu ixesha liphelile, lidlule ixesha. Kodwa, ngokholo ngalentsasa, phakamisa amehlo akho, musa ukubona oko kukungqongileyo, eli hlabathi lale mihla. Kodwa jonga, uze ubone lowo unike isithembiso.
The Bible said we don't see all things perfectly now, but we do see Jesus. You look at him this morning, and your ways will be changed. While we bow our heads just a moment for a word of prayer, may the Lord add his blessings to the message.
IBhayibhile ithe, asiboni zonke izinto ngokugqibeleleyo ngoku, kodwa siyambona uYesu. Jonga kuye ngale ntsasa. Zaye indlela zakho ziyakuguqula. Ngeli thuba sithobisa iintloko zethu okomzuzwana ukwenzela ilizwi lomthandazo. Yanga inkosi ingongeza ezayo insikelelo kuwo umyalezo.
Think in your heart now. Have you been looking on the things of the world? By faith do you see Jesus? Are you looking at your popularity, your church? What your social standing is with the world?
Cinga enhlizweni yakho ngoku. Ingaba ubukade ukhangele kwizinto zelihlabathi. Ngokholo, uyambona na uYesu. Ingaba ukhangele kolwakho udumo, elakho ibandla, kwinto ubuyiyo ubume basekuhlaleni bakho kunye nelihlabathi.
Or do you see Jesus who, in pity, placed himself at the right hand of the majesty on high, who suffered as a martyr, the just for the unjust? Can't you raise up your eyes and see that tree of life, Elder? Then leave this tree of science and knowledge and serve him.
Okanye, ubona uYesu othe eselusizini, wazibeka ngakwesokunene isandla sosenyangweni phezulu. Yena weva ubunzima bokufela inkono, ilungisa lifela abangemalungisa. Ubungena kukhe uphakamise amehlo akho uze ubone la mthi wobomi ngaphesheya ngoko, ushiye lo mthi wenzululwazi nolwazi uze ukhonze yena.
Would you like to be remembered in prayer before I pray? Raise your hands for any request that you might have need. God bless you. He sees all your hands.
Ubungethandi ukukhunjulwa emthandazweni phambi kokuba ndithandaze. Phakamisa isandla sakho. Usenzela sona nasiphi na isicelo onokuba unesidingo ngaso. Thixo akusikelele. Uyasibona sonke isandla sakho.
If you're a sinner, raise up your eyes and look now. If you've been indifferent, if you've had little squabbles and little things, what difference does it make? You're going to die one of these days.
Ukuba ungumoni, phakamisa amehlo akho uze ukhangele ngoku. Ukuba ubusoloko ungulowo ongakhathaliyo, ukuba ubukhe waba neempixano ezincinane kunye nezincinane izinto, kwenza mahluko omni, uya kufa ngenye yezimini.
What day? Maybe today. You don't know, an hour from now you may be in hell, or you may be in heaven, but you've got to choose now. If there's anything in your life that isn't right, you choose now, by faith.
Ngeyiphi imini, mhlawumbi namhlanje, akwazi, iyure ukusuka ngoku, usenokuba sesihogweni, okanye usenokuba sezulwini, kodwa kufuneka ukhethile ngoku, ukuba kukhona ntonye naye ebomini bakho engalunganga, khetha ngoku, ngokholo.
You say, well, if I can just get even with her, if I can get even with him, no matter what they've done, choose life. Choose life.
Uthi, kuhle, ukuba nje ningakhe ndiphindise kuye, ukuba ningakhe ndiphindise kuye, akukhathaliseki noba bakwenze ntoni, khetha ubomi, khetha ubomi.
For Jesus said, if from your heart you don't forgive every person their transgression, neither does your heavenly Father forgive you. So just get that close. If there's one ought in your heart against any person, sinner or saint, you're in danger of hellfire.
Kuba uYesu uthe, ukuba ngokusuka enhlizweni yakho, awuxoleli wonke umntu isirheqo sabo. Ukwenje njalo naye uba wenu osezulwini ukunganixoleli. Ke, sondela nje kanjalo. Ukuba kukho noba inye ingcingane enhlizweni yakho ngokuchasene naye, nokuba ngowuphi umntu ongumone okanye olilungisa, usengozini yowesihogo umlilo.
Now lift up your eyes. What do you see, your enemy, or do you see your Savior? What are you looking at this morning?
Ngoku phakamisa iliso lakho. Ubona ntoni? Utshaba lwakho okanye ubona umsindisi wakho? Yintoni okhangele kuyo ngale ntsasa?
If you're sick and your doctor says that you can't get well, lift up your eyes to the cross where he was wounded for our transgressions. With the stripes we were healed.
Ukuba uyakula, naye ugqirha wakho esithi awunako ukuphila, phakamisa iliso lakho, use emnqamlezweni, apho yena walinyazwa ngenxa yesiqeqo zethu, ngemivumbo yakhe saphiliswa.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God see now. Let us pray.
Musa ukujonga koko ugqirha akuthethayo. Yena usebenza kwinzululwazi. Ukholo lusebenza kummango womoya noThixo. Masicinge ngezi zinto ngoku ngeli thuba nisaphakamise izandla zenu. UThixo uzibonile, masithandazeni.
O eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth, do not let those seeds of thy word, Lord, fall upon stony ground. Do not let the message, Lord, fall in briars, thorns, that the cares of this life, like Lot, might choke it out in the end, become a castaway.
O Thixo ongunaphakade, ekuzoleni kolu nqulo ngoku, emva kokuba umyalezo uphumile, musa ukuvumela ezo mbewu zelakho ilizwi, Nkosi, ziwele kumhlaba olulwalwa. Musa ukuvumela umyalezo, Nkosi, uwe phezu kobobo, ameva, ukuze amaxhala obubomi, njengolodi, abe nokuwuminxa uphume, ekugqibeleni, ube ngumlahlelwa ngaphandle.
But oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts, and on mine also, Lord, that we all might look through God's glass of looking and see the rejected church of the Lord Jesus, the rejected people, the rejected way. And may we walk in this glorious way.
Kodwa, O Thixo sikelelekileyo, mawuwele kolungileyo echumileyo imihlaba kweziguqukayo intliziyo kwakunye neyam oku kwayo, Nkosi, ukuze sonke sibe nako ukujonga ngekaThixo iglasi yokujonga, size silibone elichasiweyo ibandla lenkosi uYesu, abantu abachasiweyo, indlela echasiweyo, kwaye singahamba kule izukileyo yona indlela.
As Moses, he didn't know where he was going. The people didn't know where they were going. They didn't know which way to go. They just started.
Njengo Moses, wayengazazi apho wayesiya khona. Abantu babengazi apho babesiya khona. Babengayazi indlela amabayihambe. Bavela nje banduluka.
And oh Lord God, as this beautiful hymn is being played, by faith we can see that land afar. Let it be just now that men and women in here won't think of what the world's going to say or how they're going. May they just rise in their spirit and go.
Kwaye, O Nkosi Thixo, njengokuba eli culo limnandi kangaka lidlalwa, ngokholo siyalibona elo lizwe likude. Makwenzeke kanye ngoku, ukuba amadoda nabafazi abalapha bangacingi ngako oko ihlabathi liyakukuthetha okanye uhlobo abahamba ngalo. Bangavele nje baphakame emoyeni wabo, baze bahambe.
Moses followed the light, and it led him to the land of promise, not knowing where he was going, but he just walked in the light to that land that was fairer than day.
UMoses walandela ukukhanya, kwaza kona kwamkhokelela kwilizwe lesithembiso, engazi apho wayesiya khona, kodwa wahamba nje ekukhanyeni, ukuya kuloo mhlaba wawukhanya kunemini.
Grant, Lord, today that many here will walk in the light of the Scripture and in the fellowship of the Holy Ghost and with the church the firstborn, the newborn babes that received Christ and been filled with the Holy Ghost, led by the Spirit.
Siphe Nkosi namhlanje ukuba abaninzi apha baya kuhamba ekukhanyeni kwesibhalo kunye nasebudlelwaneni bokamoya oyingcwele kwakunye nebandla, elona bandla, elamazibulo, iintsana ezisandula ukuzalwa, iintsana ezamkele uKristu, zaze zazaliswa ngumoya oyingcwele. Zikhokhelwa ngumoya.
May we walk in this fellowship together around the articles of God, serving Him in baptism, in obedience to His death, burial, and resurrection. May we serve Him in His command
Tarry ye at Jerusalem until you're endued with power from on high.
Singa singa hamba kobu budlelwane sisonke kwizinto zikaThixo simkhonza elubhaptizweni ekuhloneleni ukufa kwakhe ukungcwatywa kunye novuko singa singamkhonza kumiyalelo wakhe lindani eJerusalem nide nambathiswe amandla avela enyangweni.
May we serve him in divine healing, praying for the sick. May we serve him in communion, breaking of bread with singleness of heart, fellowship around the word of God.
Singa singamkhonza kwimpiliso engcwele ukuthandazela abagulayo. Singa singamkhonza kumthendeleko ukuqhekeza isonka ngobunye benhliziyo sidlelana elizwini likaThixo.
May we serve him in all of his divine articles until the land comes in sight. Grant it, Lord.
Amen.
Hear our prayer as we commit it all to thee now. In the name of the Lord Jesus.
Singa singamkhonza kuzo zonke izimiso zakhe ezincwele. Lide ilizwe libonakale. Siphe oko, Nkosi. Yiva umthandazo wethu. Njengokuba sikunikela konke kuwe ngoku. Egameni leNkosi uYesu.
Now with our heads bowed, quietly, slowly, let's just sing this song. Now this is worship. The message is over. No one leave, just be quiet. Let's worship.
Ngoku intloko zethu zithotyiwe. Ngokuzola, ngokucotha. Masikhe nje sicule le ngoma. Ngoku olu lunqulo. Umyalezo udlule. Kungabikho bani umkayo. Zolani nje, masinqule.
The message is the correcting. Think over now what you've done, what you should have done, what made you what you are today.
Umyalezo kukulungiswa. Cinga kwakhona ngoku oko ukwenzileyo. Oko ubumelwe kukuba ukwenzile. Oko ukwenze into oyiyo namhlanje.
What makes you condemned today is because you did something yesterday. What will it be tomorrow? Make it right today and you'll be free tomorrow.
Intoni ekwenza ukuba ugwebeke namhlanje. Kungokuba wenze into ethile ngezolo. Kuya kuba intoni ngomso. Yilungise namhlanje. Kwaye uya kukhululeka ngomso. Yabona?
You must make a choice. How can you do it? By faith. I now let loose of everything. I now let loose. And someday I'm going over there.
Ufanelwe kukwenza ukhetho. Ungalwenza njani? Ngokholo. Ngoku ndiyeka yonke into. Ngoku ndiyayeka. Kwaye ngamhlawuthile ndiyakuya ngaphaya.
Just worship the Lord in your spirit now.
Qula nje inkosi emoyeni wakho ngoku.
That despised church, hard going, but we'll meet someday.
Neliya lichasiweyo ibandla, lunzima uhambo kodwa sohlangana ngenye imini.
To our bounty,
onobubele ubaphezulu.
We
siyakunikela ngembeko yethembu meso.
With the Lord's despised few, by faith I choose.
Kunye nelenkosi elicekisiweyo iqaqobana. Ngokholo ndiyakhetha.
There is
Venezuela.
Just worship him. This is the worship.
Unqule njena. Olulu unqulo.
Faith, what I can see. By faith, I make my choice.
Ngokholo, ndenza okwam ukukhetha.
There waits. I see all the lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints.
Ndiyababona bonke abenkosi ngaphaya. Umzalwane uGeorge, umzalwane uSeward, bonke abangcwele.
Cross a dwelling place. Yes, Lord.
Ewe nkosi.
Sweet. Our dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago.
Uyise wakhe. Howard, Edward, bonke abangcwalisiweyo abahlobo, abathabathe indlela emva ngaphaya kwilixa elide eladlulayo.
Yes, Lord.
Ewe Nkosi.
Angaphaya,
sohlanga, kolwanqweme luhle.
We shall sing on that day, O God.
Oh,
the glorious song of the Lord.
Hallelujah.
Glory to God. We shall sing
on that day.
Not a sigh or a blessing of that restful place. In the sweet by, we shall sing
for
you. In the sweet on that beautiful shore.